citoyen fa ƴewte yalla hono yimɓeele jaalini ɗi kaani wattirde koyɗe muɗum e ko nayiri banggal yirwere le nokkule muɗum en. Ɓe ƴewtoto kala ko golla kañe ko heɓa e gollede fuu. Keɗema kanko noddirteɗo Cemogo Keita, le fedde nde noddirta programme d' engagement civique e fedde ONG noddirtede ADC o gollate
muɗum. Yimɓeele ɓe jeeyi immaade tewtoyde e narde faamude golleji ɗi no yarta, hoɗum woni ko moƴƴa hen, hoɗum hani waɗede banggal faabagol golle laaɓal. Misalli, yimɓe laamu e gollidiɓɓe mum wosh mane mum woni ndiyam laaɓal e laaɓinde.
Laamiɓe komi nayoɓo ɗo Bamako ɗo kolliti wiide nawtirade ndeɗo hunde iɗum nafa sanne, saabi de ɗum waɗan so hoolere warta hakkunde wattanaɓe kañe gottotoɓe. Ɗum laato sababuu so paabotoɓe anda ɗo garata. Keɗemo kanko noddirteɗo madame Touré Didew Touré, o gotnaɗo le commune nayoɓo ɗo Bamako ɗo komo sifiɗo hen.
Ɗo e hunde nafoore sanne, saabi ɗum wallan men famande golleji fa heewi gateɗi le cuuɗi mairie. Ɗum wallan men famande hakkillaji ko yimɓele ɓe jogani banggal golle o. Ɗum waddan laaɓal le golleji collectivité o.
Oɗo hakkille yimɓele golloɓe le commune ɗiɗo ɓoɗo Bamako ɗo an tawda hen. Kanko noddirteɗo Dakoro Marie ko o holliti wiɗi ɗum nafa sanne le nokkule kewɗe.
Ɗum walla yimɓele ɓe mulaɗe hen narde famande e andande golleji gatteɗi le commune o, kaye golleji ko mairie o hani wadde.
Yimɓele huminiɓe fedde dartore yirwere hakkunde kereduji ndeɗo fedde nde ɓe noddiri AADC kollitiwide jamare nde fan hani wattude le hen koyɗe muɗum en. Keɗema fa hande kanko noddirteɗo Cemogo Keita, le ndeɗo fedde o gollata komo sifido hen.
Miɗe narda yimɓele loketeɓe kaaki gollirɗi nangga ɗi no moƴƴiri fayso projet o walaɗo. Ɓe nawtoroɗi le ñalaɗe garoɗe le e golleji maɓɓe fuu. Miɗe narda yimɓele ɓe kasen jokka e laawi ittaɗi caggal o golle. Golle o wona ittude ɗati tan, jokkude e ɗati ɗi fa mi keɓa komi narta ko.
Goyo noddaga programme d' engagement civique ngo USAID darani almusaɗɗa mum.